Muve mu byokuzanyirira mwezuule ngaye misambwa gibalondola Muve mu byokuzanyirira mwezuule ngaye n'emisambwa gibalondola Buli omu tegeera gy'osibuka omanye n'amazima ki omukulu gw'ovaamu Eby'ekika kituufu n'obimanya n'omanya n'amasamba ki ewammwe gw'osamira Siganya ebitabo mwabisoma naye tegaali byammwe gaakano omukoppa bali Enensi ekyuse tudde ku nnono Enensi ekyuse
tudde ku nnono
Ebifo ebyali eby'ekyama kati mwabifuula bya lukale mubijaajaamya
tudde ku nnono
Omukwano gwali ogw'okwekwana kaakano gwafuuka gwa bisalo ogw'embiya
tudde ku nnono
Abaali bawasanga abakazi kati muli mu bisiyaga mwendeguza
tudde ku nnono
Abaali bambalanga gomesi kaakano basungira mbupale mu nguudo
nasi
kuno ng'okuzaala omwana omulenzi ng'omwana w'okubiri afugiikibwa mu kitooke kya nsowe ngera omwana omuwala oluzaalibwa ow'okubiri afugiikibwa ku nakitembe naye ensangi zino temukyafugika gwate ofugika eshinga obereka gy'ozaali
tudde ku nnono
Kubanga twava ku nnono ekitiibwa ky'omusajja kyafa kati kiweebwa mukazi Mazima kati abasajja be bafumbirwa tebakyayagala kukola abakazi be babakulera Omusanga wakangaalira baana abafumbira mmere omukazi ayingiraku Nansi kuno ng'abawala batuuzibwa mu kkwatiro ne babayigiriza okuwata n'okusiba emmere naye kati bawata basitamye ku ntebe mbafumbira mbuveera tebakyasiba mmere Kale ndoberi kabaka wange Ensi ekyuse obuganda bubbira Misambwa misambwa mpita misambwa
Gyakwambalwa
Abanga abange mpita misambwa
Gyakwambalwa
Ng'owola balonga basaale mwenna
Gyakwambalwa
Abawunde n'abatonde n'abasange
Gyakwambalwa
Ng'owola emizimu amayembe ga kuno
Gyakwambalwa
Emisambwa mwangu we mulamule mbuga
Gyakwambalwa
Emisambwa kenda lwenda kyenda mu mwenda
Gyakwambalwa
Buli musambwa n'omulimu gwagwo
Gyakwambalwa
Genda kukimenyera kibagambe
Gyakwambalwa
Mutegeere emirimu gy'emi Jajja jumba sabo bagambi Ategere n'ensozi ziri kwejakira
Jajja dungwa ikansimbi
Bamwe
yanakutula ddiru Jajja mukasaye wa marini Oyo yakulira eggye ly'okumazzi Jajja kiwanuka wa Air Force Oyo yakulira eggye ly'omubbanga Nakayima ye mweyimirizo oyo Yatweyimirira nga tusobeza Jajja nnamuzaana akalera baana emirimu gy'oyo giba gya kiyungu kawumpuli musomesa ekyo mukitegeere kuba yatusomesa bye tubagamba kabaka bulamu mukama waffe
oyeso
amale yamala byonna
Sabakabona jumba tusimye Otegere neno nomu wangu ramurude nsonga Neye lubo woyo ye wa makomera
Gyakwambalwa
Yakulire mpingo ya mayembe
Gyakwambalwa
Zinoze nsoze misambwa kwejakira
Gyakwambalwa
Otegere bifo bye misambwa
Gyakwambalwa
Kubaka emisambwa jino wejakira
Gyakwambalwa
Ekiryoka jibuna mu nsozi zonna
Gyakwambalwa
Jajjaffe waluse kikyuse gye yakira
Gyakwambalwa
Olusozi lwe walusi ogwo mwateredde
Gyakwambalwa
Kabaka mulamu ye yakira ttaano
Gyakwambalwa
Okoko yasimira kwatiridde
Gyakwambalwa
Jajja bamweya naye weekatirike
Gyakwambalwa
Abeekatiriko muganda mwali
Gyakwambalwa Emyezo
mukozi giyasibira obusungu
Gyakwambalwa
Kabaka ndawulayo okw'okweyakira
Gyakwambalwa
Olusozi buzinda awali ekannabulemu
Gyakwambalwa
Jajjaffe kasamitalayo okw'okweyakira
Gyakwambalwa
Jajjaffe wannema ye weekalangala
Gyakwambalwa
Mwanzo oyitangayo okumme ku byoto
Gyakwambalwa
Olusi kyebukasaamu kasakweyakira
Gyakwambalwa
kakasumbuka gwe tusa
Gyakwambalwa
Jajjaffe kitinda ye w'ekitundu
Gyakwambalwa
Olwali olusozi olulungi lwe yasiima
Gyakwambalwa
Kamanakayima yasiima lwe mubeere
Gyakwambalwa
Abamanya nno n'ekyo munanjulira
kira Susi nsawa chiwanu koko kwe ya kira Abata luma nyiruli mshoku Eja lulilo diri mirinze Mura risachi na oche zulili Nabine chintu beto lore senu Ima yukewe walio lusazi kwe wako
mwana
Ya wakana basu kama mkobele Bento geire nilorundi Ebyange biwete Jumba kaji tude mboganda bulate Mocha kuda kunono Kubambi ogete Katiri ya banyize Munomba Misambwa misambwa mpita misambwa Abanga abange mpita misambwa Ejo mumbuga nejo mutale Kumazi sako nejo kurukaru Ejo mwisozi sako nemubiku Abanga abange mpita misambwa Ola mayembe mzimu ne misambi Abange mwangu weba kama abange
Ya kwambarwa.